ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala igbo nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ anyị si na ọ ga-adịrị ụna mma n'ụbọchị nke tata na anyị nwawụ ndị ndozi ọdịnala igbo na anyị nwawụ ndị kwere n'ihe otu kwuru anyị nwawụ isi afụrụkwa okpu na anyị ga-ekene ekeke n'ori ekene afọ kene nkwụ kene ndị mbụ kene ndị ọkpụ na ndị egede ụmụ ibe ọ bụghị emergency meeting ka a na-eme ihe ya emergency ọ bụghị ya kwadoro akwado ụdọ na anyị ga-afụ na mmadụ ka nwechara ka o si dịcha nnọọ dịbe ha aja ịghọtago e nwere ihe okwu na-ebute okwu ihe mere anyị ji wee chọọ ikwu okwu abụna nwere ndị ntịna ha dị awake na ihe tete gị n'ụra ihe ị ga na-anụ n'ọnụ ha bụ African spirituality ajụjụ ndị ndozi ọdịnala na ajụjụ mụnwa bụ nọ nso wee bụrụ kedu ebe Afrịka dị na Igbo language kedu ebe Afrịka dị na Yoruba language kedu ebe Afrịka dị na Hausa language kedu ebe Afrịka dị na Ghana language kedu ebe Afrịka dị na TV language ọwụ na Ijaw language gosigodi m ebe Afrịka dị na those languages i wee sị ọwa African spirituality ihe ahụ confusion this people awakening nwanne onye ọbụla ịfụrụ si awakening gbaba ịnụ ha kwa na awakening nwanne gị na ọsọ ọsị na ya dị awakening gbapụ gbaba ọsọ this is language them bring in from fire to frying pan ajụjụ na ajụ ụnụ wee bụrụ Africa kedu ihe ọ pụtara na your language your own asụsụ gị gịnị bụ Africa na asụsụ gị how can somebody just hang on empty something ị ka na-ekwu na nke enyere gị enye ịkara ata ahụfụ ya nke ị ka ji eji esibeghị n'ime ya pụta African spirituality nwanne nwa na onwe m agbaha na ama ekwu maka weda yo worship o o weda yo na atọ amamam ihe a na-akpọ ya akpọ ovudu o wefa o wateva o ọbụrụ ihe m na-ekwu maka ya ihe m na-ekwu maka ya wụ dati Africa bikos ị nwere ike ịjụ nda ọ sị gị I want to unite Africa I want to make Africa one you want to unite Africa want to make Africa one then dati Africa and spirituality which one you have inside your language kedu ebe Africa and spirituality nọ n'Igbo language ajụjụ ka m na-ajụ onye ọbụla kwuru datin ruo ebe ị nọ si gị African spirituality si ya biko nwanne onye ahụ bụ onye Hausa isi ya ọsị gị si ya Africa kedu ebe ọ dị na Hausa language and spirituality kedu ebe ọ dị na Hausa language na ọnwụ na Igbo onye asị ya wụ onye Igbo jụọ ya the same question kedu ihe anyị ga-akpọ Africa n'ọnụ Igbo gịnị ka a na-akpọ Afrịka n'Igbo ego nwanne onye nke a si ọhapụ ya bụ obi ọnụ ji ọgụ obi ọnụ ji ọgụ nke a bụ ajụjụ ka m na-ajụ gị na is a question to you direct is African spirituality was not a religion but it is direct link every creature have with God mgbe na ajụjụ mgbe bụrụzie ihe ahụ your own argument my own question personal to you obi m is kedu ihe bụ Africa because I'm from your surname bụ Igbo kedu ihe bụ Africa n'onu Igbo then ka ihe wụzi spiritualism n'onu Igbo then ka a mazie how the link is wee wepia from religion tz the right connection because nwanne you cannot just design word to make yourself wandering in desert. Ịghọtago bikos ihe abụ oyibo ka asụrụ African spiritualism was not a religion. Kedu distinction between religion and spirituality? Bikos these things they are definitive words. Owe definitive word ka ọ descriptive word ka ha bụ. They are not just concept. Ịghọtago religion is a descriptive word. Ị gazie na descriptive word called religion. Everybody nwere their own particular way of practices ha nweziri afọ ha na-akpọ their own religion. Ịghọtara? Then spirituality based on the definition of spirituality is that religion is leading them to the spiritual connection because everybody and the whole world nwere always spiritual world ka anọ. Ịghọtago? So for you to connect to the spirit you need a certain knowledge. So religion dey create the knowledge for you to know the spirit. So there is no way you can say you are doing spirituality without religion. Other possible. Because religion would be textbook for you to know about spirituality. This is about definition of these words. You got to go? They are the, this is the meanings. But some people go abez here or say how they're working. Or what with spirituality? See how spirituality direct. How can you have contact direct without how knowing how to do it? Spirituality is about teaching. Religion is about teaching. Spirituality is the spirit, the element. So go to university and pass without you don't you go make a jump. You want a jump. You got how go in a exam. All of a sudden, classroom rule, you got a university classroom and do exam and pass, yeah? Cow wayo. Ọ na gọọmenti ka a na-eme ndị satifiketi ndị nwere satifiketi ndị ahụ feki satifiketi ka ha na-eme. So nwanne ọ ka mma na awa pepụ jos si from ihe ha na-emepụta. Nwanne anaghị amaburu ihe amaburu n'ụwa. You don't just jump inside something. We are just go used to jumping inside soup always. And this thing now, this year dị ka virus, coronavirus. This thing dị ka coronavirus. Ihụrụ ka o si spread na Africa. American people butere destiny. Ụmụ black Americans brought this thing. They brought this black African spirituality. Because in America, ha na-asụ oyibo ebe ahụ. Ndị ama ha na anyị na-asụ Igbo na Africa. Don't think they know. Ọwụ na ha regard like as human being. Ihe na-ekwu ndị ojii na America. Ọwụ na this ndị ojii nọ na America regard anyị nwa na Africa as human being. Ha ga-ama na anyị nwere language, not English. They should understand. Somebody should tell them, our brothers in America, ndị ojii, na we in Africa, we have languages. So they should stop using this Africa to define us. We are not. Where are our heritage in Africa to define us? Ha define anyị according to who we are. Because nwa bekee created these things to define. It's just like a geographical expression. The same way the map, if map. Map ị na-afụ na nothing make that map real. Ha ọwụ na map ahụ ị na-afụ dị real, o kwesịrị straight. So map ahụ ị na-afụ how they separated their own portion. And this their own portion ka ị na-use wee na justify ihe Chukwu kere eke. You use this map to justify the creation. Map somebody map out and say French, you own this. Ịfụcha map ọ gbasịa ngọrịngọ gba zigzag na ka ụdị ihe bụ ya. Maapụ agbasịa zigzag akaọtụrụ enwere ike akaọtụrụ ruo Enugwu akaọtụrụ si Enugwu gaa ka ebe a na-akpọzi nke ọzọ aha ndị a na-egbusi mmadụ na Benue. Ịhụsịa maapụ ọgba ngọrịngọ ibikos wi a na akaọtụ poshons akaọtụ nye French akaọtụ nye British akaọtụ nye German. O ruzie echi nwanne anyị nwoke bịazie o weta the same map wee justify yara m sim. We are this, we are that. This nonsense map. All map ha just justify their own places today and who they are. This map, somebody just putara ihe ihe na akpọ geographical expression. Ọ ihe na akpọ map. Unu amaghị ka agwa unu. So ndị Igbo, ọ bụrụ na ị gaa America, because nna afụ ha na Facebook, ha na-esoro this black America. Nwanne, you are the one to save black Americans, not black Americans to save you. You are dealing with people no go 400 years, 500 years, 100 years in this system of America. So now, ajụjụ mgbe bụrụ, onye a, apart from something in English word, o nwere ihe ọzọ ma ọ ga-agwa gị. So in the school, na American school, they define you as Africa. That's why onye America bịa, ọ sị gị, o chekwa na Africa one country. They think that Africa is a country. Ha amaghị dị na Africa is a continent. Ha echekwa na Africa we country. Ọzọ Senegal, ọ sị na gịnị ya wụ ofu. Ofu onye Mali, ọ sị ya wụ unu wụ ofu. Mana ịkpọzi onye Spain, Italian man, owobi iwe. Mana ọ pụta ọ sị gị, ọ sị ofu onye Senegal, ọfụ ka ọ sị gị, are you from Senegal? Isi gị, are you from Italy or Portugal, owobi iwe. Ọ sị gị, do I look like a Portuguese man? Mụnwa, do I look like Senegal man? Eh? Do I look like a Malian? Owu na the answer dị no. Then why should... ijụọ ya onye Romania ka ọ bụ isi ya ma owe Romania uwewobe ma ọ isi ya ma ọ Gypsy uwewobe. But why kwan ijide ejije sistra Josephine? So nwanne, ihe m na-achọ ịgwa ụnụ in essence bụ na ndị ojii America bụ victim of the system. You got to go. They are under our care. Ohi ọsọrọ ha gụọ n'akwụkwọ I don't care. You got to go. Ha nọ under our care. Not them, not we under their care. So onweghị mgbe ị ga-emepụta isi mụ African spirituality because you want to generalize. Number one, to start with Africa, our Igbo language. Neither spirituality or Igbo language. So kedu ebe m na-agụnye? Where will I count this thing end? Kedu ebe m na-etinye this Africa and the spirituality inside this Igbo cosmology? I don't know. Amaghị m ebe m na-etinye. So before ndị mmadụ apụta kwube that nonsense nwanne, a sị na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Ọnwụ na ị na-emebu this kind of mistake nwanne, kwụsị ime ya no mistake. Bikọsụ enweghị ka nwatakịrị na-agagha classroom ga-esi wee bịa exam pass ya. Bikọsụ nkụwa na onwe gị, you are just struggling to get away from this your just whole life fake knowledge. Ị na-amaghị anya ya. You are struggling to get away from it. Amụrụ gị n'ụlọ ụka. Ito n'ụlọ ụka. Kita na you like his ụka. Nwanne, ihe ị na-edere wu bikos nwanne from ụmụ na ị chọrọ ịga from fire to frying pan is ọka mma na ịnọkwa n'ụlọ ụka ịnọ. It's better you stay in the church. Bikos if you wipe away the memory, you don't have another one to replace it. Inwego nsogbu. If you wipe away the church and you don't have another one to replace it, ịnapụ nwatakịrị ihe o ji n'aka inye ihe ọzọ bụ agba. That is why once you leave this church, ị na-ahapụ chọọchị aka. Ịhụkwa ndị be anyị makpuru n'ọrụ anụ eru ebe ahụ asabara ha ego sachara ha ego ha pụta ha n'ebe. Ọ ka mma if you don't know what to do, remain where you are. A sị na ọkụkọ jee ebe ọ na-amaghị anụ, o wuru ofu okwu kwụrụ. Ndị ọzọ tụtụ ozuru azụtụ. Ike gbapụta n'ụlọ ụka makpuru n'ọrụ anụ. Ị mapụta n'ụlọ ụka, ị makpụrụ African spirituality. Nwanne, ịgbasi ọsọ ego mic. Bikọs mma na ị ga-ehi tip stone n'ụzọ. Ị ga-ehi okwute. Ịgbasi ọsọ ego mic. Religion is just like a program a na-etinye n'ime kọmputa for computer to run. This African spirituality unu na-akpọ ya gịnị? Where is the package of the religious principles? Kee the package of the principle, kee the programs. Ị weta program of window vista or window xp. Ị ga-afụ na ha nwesịrị na pdf nwesịa ram nwee rom nwee dis nwee dat. Ị wetago which is in religious enwesịrị different different teachings in religion. This is your African spirituality. Kedu the concept and the content you want to unite African there? Africa unite. Bob Marley say, goodness and pleasant will be before God and man to see the unification of Africa. Bikos Bob Marley amaha na in Africa na anyị nwere Igbo, nwe Hausa, nwe Yoruba. Ọ maghị. Bikos ọnwụ na ọma, at least ọ gaghị use the language. Ọ ga-eyi uzu ihe ọzọ. Ọnwụ na ọ sị na the unification of black people. Okay, make more sense. Ọ ga-emeke more sense na ọ bụrụ na ọ sị unification of black people than Africa. Anyị dị comfortable using the same name. Anyị si ya like. Na-emekwe our expectation to grow above the limit. Anyị tinyegoro onwe anyị, you have placed yourself under limit. Then kedukwanụ ka onye placed himself, your aspiration cannot go above this understanding. But you name expectation above of your limit and not impossible. Oh, na you believe na you are African. You marry Africa and you answer it. That means oh nyah mere gi afa ha ma ihe o mere. So your expectation enweghị ike dị because ama ma ihe a ji bag Africa. You don't know reason why. Enwere ike ọ na Africa mean na their own ọkọta ebe ha na-ezu ezo ebe ha na-ezu ebe ha na-eburu nri awuf enwe ike ọhịa omini hụ n'otu enwe ike ọwụ na afrịka miniri iberibe hụ n'otu nobody knows anyị amaghị ahụhụ nwere ike ọwụ na afrịka miniri ndị na-ayị ara criminals hụ n'otu anyị don't know. Onweghị onye n'ime anyị ma ihe datịrị pụtara ati onye nke ọzọ si ọwụ roman his name is africanus why don't they call us africanus then ebe ọ bụ na the man wụ africanus they should call us africanus ka ị mara ọ the man ka a na-ekwu maka ya why ha ji wee cut wee to africa why so now asịkwa anyị spirituality anyị ajụwazi ya esesi spirituality a na-ekwu okwu ya kedu ihe mere na nwa bekee na their own country they use religion why na ha use spirituality why they use religion why na ha use spirituality why they do religion so oruzie na nke anya ya use spirituality and ihe English word ihe abụrụ igbo nwanne and that word go bụ ndebe anyị by using English when I translate igbo you have to use igbo to translate English not English to igbo because you must make mistake ichuzie ndị be anyị na kedu ihe wụ spirituality a n'onu igbo bicos enwe spirit bezi enwe spirituality kedu ihe mee religion and religionism why na ọwụ religionism why o ji wewu religion why spirit ji wewu spirituality na mgbe ọbụla ị fụrụ dịti gbawakwa ọsọ mgbe ọbụla ị fụrụ ihe ọbụla kwụsịrị dịti ọ ihe ọbụla kwụrụzim racism bụ aggressiveness of separation ihe ọbụla ị fụrụ kwụsịrị na zim ọ kwụsịrị na ti nwanne akasịdị ya n'azụ ịghọtago why na religion abụghị religionism why o ji wee wụ religion only why not religion religionism why spirit ji wee wuzie spirituality why that means nwanne ihe ọ na-egosi gị bụ na bicos somthing ọbụla nwere meaning nwere afa ọwụ na onwe ha afa that means onweghị meaning so spirit remain spirit nothing like spirituality spirituality ọwụrụ practice based on the word nwanne follow the single definition of the word ihe ahụ spirit which is spiral spiral spirit means spiral something that is spiral or spiral gide spiral gide heat ọkụ nwuru ọkụ ịghọtago because of all container matter now ka ihe meziri eti n'ime ya extreme end that is the extreme end of something that is when the something become wicked simple so ị gaghị ejinwu because for you to control this spirit because it's wicked you have to master religion because religion is teaching you how to control this spirit spiritual behavior no emegheri no emegheri emegheri the spiral we emegheri emegheri so for you to control the spiral that is the religious teachings so that means spirituality means that you don't have common sense you na emegheri emegheri simple because ichi gba nta you have to go and learn how to gbala nta so kai wee na spirituality wụ nta ịghọtago den religion wụ ka isi amụ ka esi agba nta nwanne ọwụ na emu ka esi agba nta gaba ịgba nta gịnị ga-eme gị ebe a what will happen to you iru ebe ahụ ụmụ anụmanụ erie gị iru ebe ahụ ụmụ anụmanụ ata gị bikos ịmaha ka esi agba ịmaha mgbe ka gị ga-esi wee pozishon ya ịmaha ihe ga-eme anụmanụ m agụ be ịmaha na obe agụ enwere ike ọrụ edi na ebe isi ọwa agụ agụbe isi ọwa edi bikos ịmaha na ube ịmaha dia saund so ihe m ji ekwu ihe ahụ nwanne pụtaba ebe ahụ ị na-eje ụzọ adịghị ya bikos nkwa agha aka ngosi gị ebe ị ga-ada spirituality afrịka ha niile wụ babash mbosi ọwụ na ndị igbo ji wee dị redi ndị yoruba dị redi ndị hausa dị redi anyị abịa togeda krieti afa anyị ga-akpọ that unity of ourself anya ọwụgo na anyị dị ịtọ ọwụgori so ndị hausa na ndị yoruba na ndị igbo na anyị dị ịtọ then we choose a name to give this three entity which comprises igbo hausa na yoruba ọwụ na ndị jọjọin ya anya mara afa european union bara union baa onwe ha spanish nọ england all those places nọ ha si ha bụ european union yotago weta ma good or bad he came together and decide ọwụ na iwe ọchị ya mgbe ndị ochie ihe ha na-aza bụ Ottoman Empire, leta Rome Empire, leta European Empire. Anyị ma na onwe anyị we have not even I dey go the busy ka na anụ ọgụ na akọ nonsense. Anyị ma na onwe anyị erube anyị ka na-echoose the name anyị metiri we met this Africa as a name in a difficult condition. Ndị Africa ha si na ha dị ha enwedịghị ike ịnọdị nwanyị nem Africa, we have to choose a name that resonates to our own existence. Ịghọtago ndị anụwana na ha nogodo ọga na-ekwu otu a Naijiria dị na Ghana dara kpọ onwe ha West Africa. Ịghọtago this West African people, ebe ọ bụ na unu abịago make a choice of being West African, why then choose an name dị resonate to your own existence kpọọ ya that union unu bụ? Why calling it this West Africa? Why? Ajụọ gị ihe bụ Africa na own indigenous language, you don't know. Ajụọ gị ihe bụ the West, you don't know. Ndị Igbo nwere eke n'orie na afọ na nkwọ as in North, South, East and West, which is adịkwa m sure na ndị Ghana ga-enwe ya. I know these people, they have it. They may have it, of course, yes. So these people, why don't you create these things? Why must you depend on these things you don't know their meaning? Njụọ gị kedu ihe bụ West na onu Igbo na nwere ike gaghị ama then ka ekwe ihe mere iji wee na-edebere children something you cannot even explain to yourself and you leave it for your children. How can they explain it? West Africa, nwa gị tozie ịjụọ ya gị tọwazie ihe West in English dictionary to define his own village. Hey, like ndị asị ha ndị ha si from Port Harcourt ma ndị si Rivers State, the same thing. O doo anya na ndị a this people are not even serious for anything. Ọkwa the same thing ka ha buru kwe batakwa na this worship now, African spirituality. Ajụọ gị nwa gị jụọ gị iwere datin resi nwa gị asụ ọgwụ ogori ya nwa gị goro datin if your children buy into this nonsense. Later your children will begin to question. O nwere ike ọma ha oje ofu ebe na-ekwu okwu mmadụ asịa ọ na-eme preaching mmadụ asịa nwanne Africa anyị na-ekwuri gịnị ka ọ bụbiko ọtagharịwe ọnụ bikos ọma ha mgbe ahụ uche ya eme kii na ndị awam ọhịa ọ ga-ekwuzi ndị awam so amadị m ihe m na-akọ dị sef yes na bikos ịmaghị ebe Africa ịmaghị ebe spirituality now ịbago na akụkọ so ọka mma na-eji n'oge chụwa ego ojii bifo chi ejie ka anyị jiri n'oge kọtụ chi ha small small dis fault small small fault a let's cut it off. O so n'ihe na-egbu anyị this is small small fault ka anyị cut one ya off nwanne o so n'ihe na-egbu anyị biko si cut one off spirituality na indigenous people on this earth nwere their name of worship nwere ihe a na-akpọ ya every one of them from A to Z. Obodo nọ n'ụwa na-enweghị ka ya si ekpere chi enweghị. So it cannot just mgbe ọbụla ịbịa na Spain, Spanish nwere their own religion. Ịghọtago? Even though na ha nwere European religion, ha na-use generally because they are union, so they have one religion. It cannot use Africa as a continent, the same time use the name of the continent for worship. Oh, it doesn't work. Nwanne ihe ọ na-egosi bụ na there is confusion everywhere, palaba. Confusion everywhere, everybody scatter scatter, everybody run run run. Nwanne, confusion on that continent, I say it every day by day. Stop following people on Facebook. This thing will destroy you and destroy your generation. Onye ọbụla these people na-akọ, 99.9 of message on Facebook is fake. And nwere gburu uru ọ ga-abara gị, they will only deceive you and you get worse. 99.9 on Facebook, life and direct, because on where base. They are wanderers. They are wanderers because they are not grinded from childhood. ndị awụ ndị toro n'ụlọ ụka. You don't have anything else that in your brain than ụlọ ụka. Then what makes you come now to talk nonsense on Facebook? Ha toro n'ụlọ ụka, some of them amaghị ka esi ede afa ha, bikos na enweziri Facebook and YouTube. Ọ ga na YouTube ụfụ ka ndị Amerịka na-akọ African spirituality oburu maburu mapụ ya nwetara information. Onye Amerịka a na-akọ datịn, kedu ihe onye ma about Ghana or Ghana ọbụ oke makpọ ya Mali? Nwere ihe onye Afrịka, onye Amerịka ma about those things? Iburu something ọ na-akọ na Facebook mapụ. But Africa unite because you want to be one with America, I want to be one with Jamaicans, you want to be... The question is how? Ajụjụ ma ọbụrụ how? So ndị Amerịka chọrọ ịbụ ndị Afrịka, bikos in their own language, in English language, America bring all the this European bring African people and call them black people and call them Africa. Yes, that's why ihe onye Amerịka ọ sị ga ama African. Ihe na-eme isi na ya bụ black man, ọ sị ya bụ Africa, jọ Africa. So you and him is a brother because he want all the whole black man to be one. So that is their own ideology, their own belief. Na America, ndị ojii America bụ na black people must be one. We must unite and get stronger to fight nwa bekee. Because ha feel suppressed and oppressed in America. So they are ha chọrọ ka kpokọta black people ọnụ, so that they can fight against the oppression of America. Then they use the same name to fight, do their fight. How can you use the same name you are crying for to do your fight? Ọ nwere isi na ọgaha work ra, even it can never work because hang on onwe ha. Ma letter is magic, letter is magic, because as na afọ nkịta kpọrọ nwa ya, mmadụ kpọrọ nwa ya na aza, and afọ ọbụla kpọrọ nkịta ka ọ na aza. Ọwụ na Africa aha meanri slavery, you will remain under slavery. And once you go and use that send them to free yourself from slave, you can never do it. Ọ gaha work because that name already is been associated with slavery. So ọ gaha pụnwụ from slavery with the same name. That is why ọ bụ na iwu ọchịa true religion, ị bịa mee baptizim, any church ọ bụla ị gara new mee baptizim, they will change name and give you another name. Why? Because the old name nwere ihe o resonated to. So this new name, that means you have been born again, you have to change name. So ị gaghị use mu the same name eji wee touch gị, you use kwe the same name to become a free man. Other possible. You got that? So one ihe ahụ game is matrix. If you
were okwu ụtọ nke na-aba n'isi gwa ndị ị hụrụ n'anya na ịhụka ha n'anya site na igotere ha ihe onyinye nke sitere na olaobi.com, maọbụ n'emume valentine o, maọbụ n'ekeresimesi o, ụbọchị ndị nne, ụbọchị ndị nna, ma ọ bụgodị n'ụbọchị ncheta ọmụmụ, olaobi.com nwere ọtụtụ ihe onyinye bụ ịgba nke ị nwere ike iji gosipụta onye ahụ ị hụrụ n'anya na ịhụka ya n'anya site na ịsụrụ ya asụsụ nke ịhụnanya. Ọla ndị anyị nwere na olaobi.com nwere ọtụtụ abụ ụtọ nke eji asụsụ igbo dee, ya na aha ụtọ igbo nke ya na ha na-eso abịakọ ọnụ, nke bụ na onye ọbụla inyere ya bụ ihe onyinye ga-ama n'ezie na ịhụka ya n'anya ma hụbiga ya n'anya oke. E nwere narị kwuru narị ọtụtụ ihe onyinye na ọtụtụ abụ ụtọ nke ị nwere ike isi na ya họrọ nke ga-adịghị obi mma ma dịkwa onye bụ onye oge mma n'obi. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla nwere iri ụtọ, anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla maara ka esi ekwu okwu ụtọ, mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nwere ike site na www.olaobi.com gwa onye ọhụrụ n'anya na ọhụka ya n'anya n'ụzọ ga-eme ka onye ahụ na-enwe obi aṅụrị. Kedu ihe ị ga-eme ugbu a? Were ọsọ were ije gaba na www.olaobi.com taa ka ị gwa onye ahụ ị hụrụ n'anya na ọ bụ ọdịghị n'obi site na igotere ya ihe onyinye nke sitere na olaobi.com.
You want to fool the spirit or the mind, use letter whatever baha the alpha. Once you give them the name, then begin to answer the name, their spirit will configure to those alphabet. so also ha nwa bụ ihe creator this Africa know what it means no nto amaghị ihe omenri ịghọtago amara m ihe omenri so spirituality mụnwa na onwe m I don't know what it means only thing m ma na spirit etymology based on the came from spiral and the ones every moving it will ignite fire so we as a human being with the same thing so our life is dangerous so without studying this thing and control this spiral nwere ike destroy ya ịghọtago so we created something that we can this spiral that is only thing I know about spirit and religion they are not separated one is useless one is how to control the uselessness simple now ọ bụrụzie na some people pụta create wezie new thing out of destiny this name is already created for purpose and the spirit is already configured under these names so ịchọkwa dị change nwanne iche ichenji gi you must press the clutch release then you change gi ga iche itinye na gi ọgwụgwọ gbakasị adị gị gbalịsie gị isi na asị buru moto gị pụọ now ị na-agba speed were the gear tinye change the gear without pressing the clutch to release then you change to aya ya try it and see your car crash so mapụta from a church mapụta spirituality ma ihe ị ga-enweta kara gia gị gia bọs gị gbalịsie moto gị akụọ njin ịghọtago ịtagbuo onwe gị n'ahụ next time ndị ndozi ọdịna na-ekwu okwu ị na-ege ntị ihe a na-ekwu ịghọtago nọ mmadụ ụji ibe ịghọta so ụmụ ibe agbara m nnọọ emergency bikos o nwere edere m destin ndị mmadụ na-ajụ nwanne how nwanne how exactly the same way I kwuru yesterday ịghọtago ikwu ha na ajụba how mana nwanne one thing we have to learn on this world bụ na somebody kwuo okwu ịma ihe ị ga-eme jụọ onye aha si amere gị explain don counter bikos ị mara ihe na onye aha n'ime mere o ji wee kwuo datin e nwere sọntị bịara ya n'ime sọntịn bịara ya n'ime isi na-ekwu ya so if you counter it ị nwere ike ị gaghị amụtazi datin ị chọrọ ịkara ịmụta simpụ ị ga-emewo e jụọ ya si ya nwanne biko ka okenye ọfụma ma ọ bụrụ na ị maghị ị nwere ike kọzi ya ọfụma your mind is okay hi nwanne thank you very much remind me but ọ bụrụ na ije confront datin o nwere ike o deprive of that knowledge mgbe ahụ ịba n'akụkọ that is ndị be anyị dị gro front of ime datin ịgwa ọsị na ya ama ya ama nwanne anaghị amacha ihe amacha onweghị onye nọ n'ụwa amacha everything ọ bụghị eziokwu is not possible they cannot know everything so you must give chances for new knowledge ịghọtago you must give onye ọsọkwa ya bụrụ you must give chances for new knowledge so ọ wụrụ na o nwere onye ọbụla dere somtin anywia ị ga-ebugodo ụzọ jugodo onye ahụ onye ahụ akọwazie ọwụzie na ọgọ dịghị mma isi ya nwanne ihe abanye mana ọ bụrụ na ịjụba ha ajụ ịkọwa ịjụ ọsọ makpụrụ die kọwa nọnsens kụgberibe yo na-egosi na nwanne tinkin fakọlti adịrọ dị ya nwanne nwere tinkin fakọlti bikọ ọ nwụrụ nwe tinkin fakọlti ị ga-echegorị dat na eche iche ihe ịjụọ onye a nsị akọkarị ya ọfụma ọkọkarị ya ọfụma ọ banye na isi na ahịa elu ịghọtago ọgwa na ọ banye ịchọkwa na ime agument ime ọ nwụrụ ịchọghị m agument wa si na onye a mara ihe ọ na-akọ ịgara onwe gị iru ịghọtago mana ọgwa na ibe zuzuru na ọkachamara ọkachamara ị na-akpara onwe gị dị ya jọsụ ya jọsụ fulin josef ife uru chọọ onwe gị pụọ onye ahụ wee iwe blọkụ ọ ga-blọkụ ọkara gị njọ ịghọta mana ya ọsọ awa pepụl ha anaghị ọgụgụ isi ha adịchaa cleve ọfụma ị na-eche uche that's why they lose always in everything ha na-eme ha na-eluzu ihe ọbụla ha mere eluzu ihe ọbụla ha mere eluzu nwanne the best thing on this earth is win-win win-win because ọ wụrụ na ị planụ ị ga echi ịga exam ị gụọ akwụkwọ ọfụma ọ dị very difficult ifelu ịghọtago ndị igbo let me tell you one secret for life this secret will remain for life in your brain nwanne ịgba akwụkwọ simple means to marry with education ịghọtago ịgba akwụkwọ is to marry with the profession to marry with education that's what is ịgba akwụkwọ but for you is marriage ịghọtago for you is marriage k kedu ihe ahụ ị na-emere dị isi ụmụ anyị na-agbaghari ngị nwere ihe ha mere just mean anything. Igbo means allegory. Remember this thing always. Remember it. Na Igbo na-atụ n'ilu n'ilu. Igbo na-atụ n'ilu n'ilu. So ịgba akwụkwọ can never ever be nonsense celebration eating rice and beans. Rubbish. Rubbish. Ịgba akwụkwọ means to marry with education. You must be educated. Ị ga-agụ akwụkwọ. You must be educated for you to bypass this life. You must. That's why ndị Igbo na-akpọ oga. Oga is recite. Ikpọ oga will recite. That's why you see ha na recite. They are reciting something. Your oga bụ ihe gara aga. The past. To recite the past. Remember, Igbo is allegory. Remember this. Don't take anything ọ bụla Igbo literal. Ị na-agba akwụkwọ, ị na-agba nkwụ, ịjekpọ ndị mmadụ, a na-eyi rice na aṅụ mmanya. But ija itiwaghị slate nwanne, ị na-agbiri rice aṅụ ata kpọma, anakanda. Edemede Igbo. Kedu ihe mere 36? Ịma ha na enwere ihe eji wee mee edemede Igbo 36, e wee kpọọ ya edemede. Ịma gị? Iche na ọwụ abchd gbegbegbegbe ppppwewewewe. So ọgwụkwa kebere ejeje ụmụahịa ọmahịa ọgwụkwa kebere ejeje ụmụahịa. Nwanne atọ na isii wee ebeteghete abụọ mere ha iri. That is what you see as blood and biology. Atọ na isii bụ 9. That is biology. Because ị na-abanye ekwe ya bụ ekwe mgbakọta. That is what life is. You so nwanne don't fuck with Igbo. Igbo karịrị mmadụ. You Igbo karịrị ihe a na-eme. But ndị mmadụ nwere ike ha aghọtaghị. Ọ ka a na-ekwu asị nne nwanne ndozi ọdịnala bụ ihe ọma mere ndị Igbo n'ụwa enweghịzi ihe ọzọ. Ịghọtara? Bikos ị sị na isiri isiri abụ n'elu ọnụ na mmadụ ka ibe ya. Nwere ike ndị mmadụ amaghị. A na afọ anyị na fesbuk anyị abaghị ebe ime kọmpetishọn with anybody. The only thing anyị bịara bụ na we as Igbo pipo we want to have a place come home. And for you to have a place come home, you must have akwụkwọ. You must have fundamental of putting the ten that we hold life. Life without the ten is empty. It's empty. So you must have the basis that we make this brain to develop above and higher. Simple. So that is why we are here. Ọkụ jọs ịbịa na Facebook. If you avoid us, you avoid your future. It's as simple as that. Ibe ịpụma anyị avoid, ma avoid your future. Because if you believe in God, if you believe in Amadioha, if you anything ọbụla ịbịa, you believe, I don't care. But if you ever have belief, and you don't know that ihe anụma anyị na-eme is the only thing that will free you from a human being to be what your destination is all about. Imaya avoid. That means imere onwe gị avoid. You avoid yourself. Nwere ike ịgbasị aga America, ga gosi Harvard School. Ịbịa na ana Igbo, anyị awụọ gị naanị. Bikos e nwere egwu ndị Igbo na-agba a na-akpọ akụ na echi enyi. Enyi means intelligence. Ịghọtago elephant intelligence. Now, ọwụ na isi na akụ na-echi enyi, that means ị ga-eji ego gote intelligence. Mgbe ọ sị na tigbuo dike, mgbe ihe dike na-eme bịara, achọba dike. That your money when intelligence come, agwa m gị na anaghị eji ebuka mbanye nsị ukwu. Ịghọtago n'ọwụ enyi bụ intelligence, ị gaghị eji nwa akụ egote enyi. Ndị Igbo debere anyị ya, si anyị jide ya, anyị wee were ya na-akụ egwu. E nwere ụdị ogbu ndị agha na-ekpu, ndị akụ na-echi enyi na-ekpu. Ị na-anya n'isi ya, ị ga-afụ ihe dị n'ime isi. Ogbu ahụ kpu n'isi, ị na-eya anya, ị ga-afụ ihe dị n'ime ya. Ịghọtago? Mana ọwụzi mgbe o ruo n'ama ka ndị ndozi ọdịnala ga-ama ihe mere eji ekpe okpu a n'isi, marakwana ihe a na-akpọrọ akụ na echi enyi a ọhụ jos mmadụ je weta akwụkwọ bred obededisivri. Ndị igbo si na igwe bụ ike, igwe ozi blood. If your blood less and oxygen go, nwanne nyụọ pee, ịnwụọ nyụọ ka ọkụ. That is why you see the color of the blood. Lee the color anya na ị mara na three things not that place mere ụja chọta ahụ si acha ọ ihe ịtọ na ya. Ma ndị were ihe ịtọ ahụ fisikali mix ya onye gị same color ha blood nyere gị. Ịghọtago? So ụmụ ibe, anyị ga-eweta okwu anya na njedebe. Onye o ruoro, ndị igbo na-aza eze onye o ruoro. Onye o ruoro ogoro, anyị asịghị ịbịa anya anya ego, anyị asịghị ịkụbara anyị aka, anyị asị onweghị ihe anyị sị gị meere anyị. Tọsọ ihe anyị chọrọ bụ na Igbo in Spain we live under this ideology, Igbo in America we live under this ideology, Igbo in Igbo land we live under this ideology. That is only when the blood begin to flow. Because ọrụ na Igbo in Spain live in a different ideology, enwere ihe mere ha Igbo. There is only one difference ndị mmadụ na-aghọtaghị. You can never have Igbo by making if sex with somebody and give birth with child with empty brain. Is your own Igbo. Asị ka ọ bụ. If you believe this thing, you can never have good society in your life. You can never have the only way to have a better society is ideological society, not to by making love. Mmadụ na-anụ nwanne ya. Ndị anụ Igbo mmadụ anaghị anụ nwanne ya. Then ka ezi ihe mere ndị Ebonyi steeti na ndị Anambra ji wee wụrụ nwanne. Sọsọ okwukwe jikọtara gị na onye abịrịba okwukwe. Iwepụ ha n'okwukwe ahụ. Oshi na ama ọ ihe ị ga-afụ. Hate akpọrọ m asị. Sọsọ ihe ị ga-afụ. Nwere ezi ihe ọzọ. Ịghọtago since e wepụrụ okwukwe ahụ. How did an Igbo like? Ke ka an Igbo dị today? Ke ka an Igbo dị today since m wepụrụ okwukwe? Ekwe m n'otu Chukwu na mgbụrụgbọ ọnụ. Ndị Igbo nwere ihe na-abụ a na-ekwu. Ndị Igbo si ife arụsị, ife Chukwu na ife Chineke, ka neba ihe onye Igbo si ife Amadioha. Ọwụrụ eziokwu, ọ gaghị ekwu ya. Ịma why? Bikos Chukwu bụ anya ukwu, ọchụ ihe ukwu ga-anyara agba enyi. Which is transmission. Transmission is anything that is transmit, like radio station, television. Ihe na-acha n'anya, anya ukwu, ọchụ ihe ukwu ya gbara anyara agba enyi. Ọ wee sị gị ife Chukwu. Ekwe m n'otu Chukwu, otu Chukwu. Ife Chukwu to bypass. Ife Chineke. Chineke bụ gịnị? Identity. Akpọrọmasị. Then nkrọs oya. You can never hear about Ife Amadioha. No, because ọ bụrụ anya ukwu nke o ji agba kpọrọmasị. Ịghọtago? Ọchụ ihu ukwu ga-anyara agba enyi. Ege ntị na nnukwu Igbo. So ị chere na e nwere nwamma nnọsọ nwụ ya. So that's why ife Chukwu a na ibe wọchizie, bikos ịma na alegori ka a na-ekwu, ịwọchizie inside ife Chukwu ahụ, ịfụ n'ọwụ doctrine of moral behavior dị n'ime ya. Ịghọtara? Nwanne, bugharịa dị okwu ọfụma, ịbanye n'ihe a na-eme. So worship ahụ, ife Chukwu ahụ na ị ga-afụzi na ọ wụzi moral instruction. So ichekwa na worship ka ị na-eme, not knowing that na you have been they are teaching you how to avoid this problem. Ịghọtara? Ịghọtara ihe ahụ na-ekwu na this guy ọ si ọjọ ọjị udo. Ọ sị na ọ your personal interpretation ka gị si na ọmụma created this world. Ịghọtara? Ịtụọ ya si ya na nwanne enweghị onye ọbụla nọ ebe ọbụla na-akpọ Chukwu. Chukwu is a descriptive word. They are because natural forces, these people, something, even a lower mind, brain, nwere higher and nwere lower. Ịghọtago? Now, they believe, ama believe ka mma akpọ ya, or no kind of behavior. Na enwere something, not somewhere. No. The issue is that you are the receptor and transmission. You transmit and receive. so based on your character, human being ị na-afụ, the body ị na-afụ is a prison for the ancestors. Prison yard for the ancestors. So your brain is the ancestors living in it. So if your ancestors gburu mmadụ here, may your joy here, that your body will be suffering because it's a prison for the ancestors. So ndị mmadụ should remove hand from aka enwe n'ofe tupu ọ aka mmadụ. The body you na afu is a prison yard for the ancestors. Ndị mere ihe ọjọọ. Simple. That is why ihe ọsọrọ gị gwọọ onye ara, ọ naghị ahapụ ntamu. Ndị mmadụ amara ihe okwu apụta. Ihe ọsọrọ gị gwọọ onye ara, ọ gana eme ntamu. That's why ị na-agwa ha those people nọ na prison okwu. They don't understand. Because it's all about wave and vibration. Ọhụrụ na that their vibration is stuck in prison, that their vibration can never tune into those radio stations na-ekwu maka ya, ebe aha gesi were free. Until their prison is free, they can never attend those things. Sina mo gbara gị, they can never attend those things. Never, because the body is prison. If not, why is the body being developed? Why? Get the reason. Gwagodim the reason why this body is developed. All this animal in afu, get the reason of their development. That is what you see in the prison yard. That is why they create prison, because they know more than you. They understand very well these things. That's why they build prison. Because the body of human being is number 12. So ọnwụ na-arụsị ọrụ, ịbịa, your mind abịa. That your mind bịara n'ụwa the past, because it's memory ịkpọ ọga. And okwu ihe ana that place akụchi ụzọ ịba ha ana na ịga na American prison maka ịba ha ana nwoke anaghị akụchi ụzọ me gwa ịba ha ana ozugbo enu gwa the door lock. Nwanne chọbazi free yourself nowhere igwenye dia. Ebe ọ bụla akụrụ kpoo afụfụ itinye isi dia, ọpịa gị, ọpịagide gị, pịagide gị, pịagide gị, pịagide gị, isi ebe ahụ pụta, ịmakpuru n'ọzọ, ọpịakwa gị, ọpịagide gị, pịagide gị, pịagide gị, until your prison is okay. Then nkuzi pịa ọba gị ntị ozugbo ozugbo isi hi. So ọmụwa na-emegheri ihe asinsi nso. So mụwa na-eme ihe asinsi mụwa nti gị ngụwa na-eme ya. Mana ị maghị na ọwụ prison ka ị nọ sinsi na nga gị agwụgwọ. Ana m ekwu ya evrid, ndị mmadụ aghọtaghị. Ha acha na ebe ahụ paradaịs ebe a na-eri raịsị. Nwanne, ebe a abụghị ebe a na-eri raịsị, nwanne mmadụ. Ọwụ na ebe a na-eri raịsị, ị gaghị afụ dị sọfarensị n'ụwa niile. Ọ bụrụ eziokwu. Ịghọtago, ebe a bụ ebe a na-ata, ebe a bụ nga prison yard. Ọ bụrụ ebe a na-eri raịsị na beans. So ọ kaara gị mma iwepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Ị na-afụ ndị mmadụ a na-achọ omeihe ukwu, ọchọ ihe ukwu. Ndị Igbo sụrụ otu okwu. Kedu ihe mere ndị Igbo ji wee say greedy man anya ukwu? Why a ga-eji wee jiri kwe the century kpọọ the God Chukwu? Why? Ịchụ ukwu, ukwu ogene, ịchụ big something. Ukwu ogene, ọwụhụ the source, ọwụhụ the taproot. Ka ewe taproot, ọwụhụ nna gị mụrụ gị. Ọwụhụ na ihe na-esiri gị ike, ị gaa na nke dibịa, ịmụ ihe ọ ga-ebu ụzọ jụ gị, your past. Ililo, ihe dibịa na-emebi ililo ka a na-akpọ ya. Ihe dibịa na-emebi ililo, ililo bụ alo, alo bụ gịnị memory. That is what medical doctor do. That is why they make you analysis to check your genetic information. Ihe dibịa na-atụ bụ alo. Alo ka ọ na-atụnye gị alo, how to solve your problem. Unless me nweziri ka isi nwee James and John iriri ekwuwezi how to solve this problem. Ọwụghị ya ka a na-ekwu maka ya. Ya na-ekwu bụ genetic problem. So just for example, the same thing na-emekwe ndị Igbo today. M na-agwa ha kwa na genetic, because ha chekwa na Igbo ahụ onye ọbụla afọ ya bụ Emeka na Okonkwo ọhụrụ na onye Igbo nke ha. No, ndị niile ifuru na awụgharị na ala Igbo ata ahụhụ today. Ha nọ na prison. Ha na-asị na ha bụ slave. I take it literally. Mụnwawụ nọ nso, I don't take it literally. It's true. Mụnwawụ nọ nso, I don't take it literally. They are in prison. Yes. They are slave, yes. Eziokwu. But it's individually, as a normal bed of the same feathers flies together. They gather each other according to they gather each other because earth is where you gather them according to their kind. You gather them according to their kind. So you gather them according to their kind and we gwo ha ịba. You got go? Na agwo ha ezigbo ịba ha na ha. But ha nwere ike ha amaghị because uche ha ezu na ihe ha na-eme. Ebe a nọ earth. If you go to Islam, they will tell you this thing. If you go to Judaism, they will tell you this thing. If you go to Christian, they will tell you this thing. My brother, here on earth, gather them on their kind. Even not in Genesis, Drina, everywhere in the Bible, there, gather their kinds and clean them, purify them. So what you see as sufferings is nothing but purification. They are cleaning the mind of that your ancestors who do nonsense. Because that memory, the body you see is nothing but the condensation of memory. So we are purifying the diseases. That's your ancestry diseases. Because in the situation you na-agba ama today, orugo echi ga ancestor. Kwa eziokwu, nwa gị pụtazie, ọsị nwa nọ nso, otu a nọ nso na ebe a na-eti mkpu sonu chegharịa, isi mba. Orugo echi nwa gị pụta, ọsị nwa nọ nso, hey, Nigeria is clean us, they are clean us. Nwa nọ nso ga-asịkwa gị sentiri. Nwoke m, ọwụghị eziokwu, your father did evil. I nwere ike isi ọba asị, mana today, na-anụ Igbo, mpụọ na-emekwe. Mpụọ na-emekwe. Ọwụ mpụ anaghị eme, mpụ na-eme. So the same these people lie, chikwe, ha ga-abịakwa kukwe the same thing. Nwa ha ga-apụtakwa kukwe the same thing. The same thing, because one day that is life. Life always goes cycle by cycle by cycle. That is the law of nature. Nobody can change it. At it was in the beginning, is now, ever shall be. Nobody can change the law of purification and recycling. Nothing. No, not even you. You are just sand. A grain of sand. You are just one grain. Gani you know with aja. Check the grain of sand. How the grain look like. Oh, here. You are just a grain of sand. So you are not important here. You don't important. The only thing the important without your mind and you lost it. So where is it? Your body is empty. Only important thing you have is your mind and you don't have it. You don't have the mind. So you make something the important. Only the mind and the emerge. You don't have the mind. Your body is useless. That is why you see on this earth, some people are happy, some people are not happy. If you don't have land and control it, you are not happy. You can never be happy on this earth. If you don't have a place called home, because Obi is in residence, ka onye bi there. Ka ihe ji wee kpọ your heart Obi. Why? Ọwụ ndị ka onye bara the heart Obi. Who resides there? Because Obi, somebody must live there. Somebody resides there. Who resides in your heart? Jam kwam. Vamo onyo. So ọkara ụnụ mma ịmụibe. Simple as ABCD. Ọkara ụnụ mma n'unu ji oge chiwe oji bifo chi eji. Simple as ABCD. Agaghazi m ekwu, ekwusigo m nketa, aga m eje zuo ike. Onye oruworo ogoro, onye chọọ ịma ọ mara, onye achọghịkwa na ịma. Nwanne, is your own personal problem. Number one bụ, your problem is located in gene, genetic. Number one, your problem is in memory, for you to know that. Nobody can take it away. And this problem that located in memory, the only way to solve it is purification, which is the body needed to be purified, because a memory is living in the body. So the body need to be purified. Can the consequence of purification? Sufferings, oppression. Suppression, because he needs sin in our ke ihe na-eme di nni. I needs sin in our co. Nni aha na-ebekwa n'akwa o. I nwere ike ma gi. Jibatago. Isisi di nni, nni eghe. I ma ye bu eghe. I besi ekpere isi ka ore. Ore bu ka ore ome in disintegrate. That means, oh, remove those things easy. dati na-esi isi n'ime nri aha bụ ihe arịrị ere. Onye nwa mere gị iji eme ihe ọjọọ, obezie ma evaporate, o mesi evaporate iruzie a new man. Mgbe ọ bụla akwụkwọ nna etighị gị na friji ka ị nọrọ da friji ahụ na ahapụ gị n'anwụ ịgba ụka, ịgbakwa n'ụka isibe isi, ịgbatago isibekwa isi datin ndị ihe anyị edoziri edozi ebebikwene ebebi na aha nị ọzọ. So ka ihe ndị dịkwara ime iwufu ofe aha sigara ofe ọzọ, simple as ABCD. Ịgbatago so nwanne ịgba n'ụka a ga-enye ide isikwa ofe ọzọ biko. So ọ ga-adịrụ na mma ka m jee mee ihe ọzọ, anọghị m n'argument. Ihe ihe ọwụsọ wantin ịda na ikwere ọ na ikwe nwere ego nyere m ọwụ nke si mbịa mere ihe na-eme ịkwụrụ m ụgwọ mba. So ọ bụrụ na ị na-akwụ m ụgwọ ọnwa, si ịkwụrụ m ụgwọ ọnwa na must do it. So ọ bụrụ maka kọmpetishọn ọsụsọ ndị kwere n'ihe otu kwuru, this is my message ụfọ ndị ndozi ọdịnala ọwụ onye dị willingly to learn. Ọnụhụ by force, I don't come to your house to force you to believe them. I never, and I can never do that. But one thing I can categorically tell you before God and the man is, nwanne, if you believe your problem is not you, you are a fool. Yotago, ọwụ na ị sị na nsogbu gị abụghị gị nwa, you are a fool, because there is no government on this earth created by earth. Every government is created by human being. Yotago, so there is no government created by earth. There is no how somebody will create government to oppress another person. Ọwụrụ eziokwu. Either you don't understand the system as no ihe agwọmụrụ na-eto ogologo, you gave birth to those people that are in the system. If you kill their children will grow to become your master and oppress you because he killed their father. Simple. Imagi. If you kill people, their children will grow to become your master of your children and oppress your children because your children, you live in the memory of your children. So those people you kill or will also live in the memory. So they will grow, their children will grow and oppress your children and you will be crying in the grave. Because ndị Igbo say, obi udu, obi udu, awa njenze, obi udu, obi udu, obi udu nwa obi, nyenu m ọfọ mụọ, ọfọ m ji ala mụọ. Ka ị wee fụ na ọnwụ ngụnwa bụ ọfọ ahụ o ji ala mmụọ, ngụnwa ka o ji afụ ụzara be mmụọ, because all the memory lives in you. That is what you have in the sperm. If in the sperm anyị ga-afụ dịka crocodile, the sperm look like crocodile. How did the ọfọ look like? Weta ọfọ na ya anya ọfụma, ị maa na ọ dịka sperm, ọ dịka sperm. Were ọfọ, ndebe ọfọ, were sperm desa. Ị gwa m the difference between ọfọ and sperm. Ụmụaka na-enwere ihe ama. Na-eya anya ọfụma ya bụrụ dị ka ngwere krokodil, ọfọ ahụ dị krokodil, na-eya anya ọfụma, ị na-esipa m anya ọfụma. Ị mara ihe nna gị ji asị gị obi udu, obi udu. Nwanne, you can run but you can not hide. You can run but you can hide. It's as simple as that. Mana egwu ndị ọkara obi ka ọ dịkwa ụrụ na mma ụmụ ibe.